Batu dokkondiral hakkille leydi ndi dow laamu hakkundeejo Madou sa awi transition o haani yaarude sijo tamani e union de radio télévision libre du Mali piani dun debre kertido sijo tamani humpitide fa faame halde fa hawre
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde asa wera sapo idi lewru September sapo yamre kakirima lei nukuno dirtiab CICB. Batu tatoba watu jono nabe kani joki tirade hebe hane subele yalla lamu hakunde jo ana subele ili edimed indi watu jono hakilaji jamarne ana fichi sanne fa handen botu ana wundi e joki tiada huli itindi wide juwani kanko lami rufedi sene spende wanati le noko yalti dwe bengwende amde ton ania jidi ayo hono kali mino nyalo ma hande wonu nyalo ma cakiti todo no be kani subirade neddo kando ardaade laamu hakkunde jo leedi mi indi caggal ko be golluno golleji di kenyan ko be pamrayno le hen fa nyalo ma hande de be gondi jokkitaade golleji di fur holitindi ko nayri bangal mangal pat en du e be gondi be dudle nokkulede anda ko be anni wattu joni o golleji fa be cetto no sari yaaji laamu hakkunde jo hani nangirede du heba holitede kenyan fa bete hande be ngari so be kolliti dun farde mabbe jokkitaade golleji keddi di le gube joyde won jamaare wonde tonde ko hollitimbe metti muude en sanne be kollitiide ko be kali ko wana dum halta yeso jamaare de dum lati sababu dum so golleji di darna ko yata minitaaji sappo sina fedde CNSP de wari so suri jamaare de be bi journaliste en wonnobe ton so an pilma be du darna dum tafen tiagal ko be darnuno golleji di so jamaare de yehi fofto yi seeda warti be jokkitiki dum goto yimbel hunchambe dido golleji hore wakande studio tamani landi dun de wi wajibu tan yewte yello hono civile hani hokkirede lamu o jokkowo president o lato ministre premier ministre o lato civil kako ido halaji kala ko wo be tipitiri de dun tiagal le nokko no dirte do CICB do min goni wattu joni o mangal padembe be jahatan e be beyite no be kani haybirde nokko o balde tati ko golle o fuddi ko dun hani timmude nyaloma handen o yewe yalla hono be kani famrude le talkuru wotur no laamu hakkunde johani wadirede le on do wattu fu fedde no dir CNSP de kay holli tiwide an welti e golleji di saneno do gondi e yarde le on do wattu non kanko jottino kabaruji no dirte do commandant Baba Sisso kay holli tiwide o wattu jono ngarbe hawrde o do bottino ardina leydi Mali no golleji ngori kedde mako ma sifir do hen do faccitan o Mamadou Samaseku
72 pour s'exprimer
yalla do gotu ngal do wala laamu hakkunde jo soni on jibi ko tan hore odo golle o batte no ngidi leydi Mali ndi bama hala matta kumpa himbeji mudu wala fay nokku hakika ko tangul hore himbeji bibe leydi denno an han jamarnde watana on ko hakillo fati fi golla golleji fuuji be fuube tinno be honta Mali o do kala ko be gondi denno leddi do jora halaji yela amen yo dido himbeji fuuf funtena hore denno sigi wala dum na hulta yo anya amen no bo fewde bibe leydi so dum no wala lata de fi denno yela amen dum do fuuf
comme ça se passe présentement
le odo nyaloma cakiti todo halaji di di puddino jibade hakkune jamaare wonde tonde sanne sabbe de won holi timbi wirono ko kali ton ko wana dum woni ko jamaade wonde haltude be bi himmeji mabbe di kontina katan hore dum dadi sababu dum so golleji di tatno ton illa kenya nyaloma handen odo golleji tatino wakkati godfa di darna farde mudu jokkitede
hono nyaloma kenya pelle joy joy inama fanda muno yo yalla be tottondira hakkilaji mabbe do talkurundu kany sariyaji satu pamrata nona yimbe be kolliti metti mabbe kambar ko talkurundu hokkama wattunde be fuddata golle tawe be andano ko wonno li majjun golleji nyalloma dido balla ana wonno du kabaru wattu laamu hakkune rejo yimbe le yokabe kolliti wiide be njidi pati dum jabbo lebbi sappo didi e wi mabbe dum wawi latade sababu humpitinde sugulaji henyidi kany lalinde woteji wobbe kay kolliti wiide idum famdi e hakkile mabbe idum hani yaade hakkune dubi didi e dubi tati ko wonani kabaru neddo kando joinede e hore laamu hakkunerejo be pamray do majjun hande le pelle yokaji be fodondira do kabaru mun dum latike sababu dande beta ku o golleji di tiagal mun dum fuditti ka fa joni yimbele pamray do kabaru neddo kando joinede e hore laamu hakkunerejo tama dum lato civil na mangal pade
kadde modir senes pende be kolitiwi nyaloma hande o ko be kaaja tan yewe yello hono laamu mali o hani wuccinire hore ko nayri bangal no gotuma ko laamu hani wurfitiraade le nokkule de fu ko nayri bangal cialal kanya fa yottoyo jande non be kolitiri wiide kedde mo kanko noddirte do Paul Ismaël Boro le fedde M5 RFP de woni mudu ko sifirdo en do faccitaango mumin sende bu
e sulaji M5 kabaru kaldal di an wonno hen gilla cappantati lewru me jabindu wadde e joy lewru je min gadi imma daraji e kaldal di gadan bawde men patmi keddo cattal golleji di timmay tafon kamin en gondi e wonde ko min bawi yalla himmeji men an kuncane hore yela men yo min pamado gotun yalla leydi di ana yare yeso kany fabude kabaru jande inde na gowon himmeji yimbe le fedde M5 kany kala yimbe le garbe e kalde
homo hani lamad lam hakkunde jolle leydi meden di jamarnde hakkilaji mudu an pecci sanele nokku no dotte do CICB civil na militaire homo hani lamad fa hande jamarnde heba famrude eno do wordi fa keben famtar kedden Mamadou Samaseku
fedde ajkad malika holti vide sen yewi bangal kabar democratie o civil hani lamad kabitido den nasu dum yengonga transition hana fi totterde kabitido dum woni ko holliti kanko Adam Dikko horejo fedde ajkad mali so bangal Cheikh Mor Diallo mo fedde ADP Maliba to civil ma kabitido warana mo ficcadel ko burani bitan gubangal subbo arrotodo lam hakundejo so darande pultinkobe le transition o kanko madam Nana Koulibaly faccintini fallabi e kanko neddo fedde kafu habitibe ben hani itude hen kuma fallaba ka non non humsar walde mak fu hakilo kanko mo M5 RFP holti vide to wala lam o yata tiagal pultinkobe ka dum yata fu tiagal andal golle needi nedda ko fadde kawrol wada do gotum sidaw kay na jukiti fa hande jukoje mudun do leydi malindi fedde lifu ledende hokki gubangal sarti fayotari sako e juliru septembre yalla lam hakunojo o ratotte civil en
kambe rewbe le garube so be kawri le o do botube kolitide botu balde teto ben beltike le mudum sanne le majjurde be jelli hono ko be kalle hon ko dido himmeji kuntine hore yalla tidallaji le leydi malindi an hebene jogala ba keben famtar fande keben Mamadou Samaseku
joni kay rewbe andanama imadraji mabbe dum won ko holiti kambe hejabe kafobe e bi mabbe beedade e rewbe be pelle leydi fuf ngari e gal do kawrtal holtinde dati dabreji mabbe bangal tidalla o e bi madam Mayga adde Mayga himbe heba jogorama honni han da fi ngal do karton ka o wi be anda bidde leydi ndi wota fi darede ciagal kambe rewbe be bur fuf be rewbe kafobe ka dental rewbe wobbe kay holiti mitti mabbe bangal jewta gol golleji di sabbi e wi mabbe ngatana fi hakkilo kabar rewbe e wi kanko madam Jawara Bintou Koulibaly o woni hore jo fedde APDF tobbe de me beltaka e mudun woni alhaali nukko o kanye sifan yimbe yogabe bami hala e wi mako leede jere yimbe haani tutundir hakkilaji mi yata fi ciagal mo fuf do bondu fadde timode golle mabbe do sariaji kabaru lam hakundejo o be do rewbe pelle de na metta sabi anyaaji mabbe fay goto watana hakillo bangal halfintedo lam hakundejo o
yimbe lebe be iwri le saha leydi ndi kanye ele wud leydi ndi fayotiyo le baler leydi ndi be fo be gondi hawrule o do botu be wuri segu fayotiyo kay tawdini tatte di kafu be iwre mudu be himmeji mabbe di dano gondi huntinede hore ba keben famtar fande keben Mamadou Samaseku
challaji region kay yo waydinde nagu macci kwaku wayde datte ko nanne mudum woni ko holliti kanko horejo region e bi mako himmeji mabbe fuf ngatanama hakkilo le joda halaji be leydi kanon kanko gouverneur o na sikiti sanne bangal tangor hore ido golli di fuf don ko holti Mohamed Zoumana Sidibe kanko woni gouverneur region kay to sugutun himmeji ido holti woni bangal adadu habitibe gonbe tunbe tangol hore sifa ngurdam jamarande kany kabar labal e cenam woni ko holti sine dambele kanko wodi chef de cabinet gouverneur region nabo to tawdin tun kay ile sahal leydi di holtama wiide ko be jontani huccina hore re joda halaji di woni kabaru lamu jagundeji cercleji di subagol prefet embe kay mahugol datti e cuudi lamu ko nande mun toton gla haklaji ngadama don dum fuf le joda halaji mabbe ton dum woni ko holliti Zouda Ould Salim kanko woni kadiado halnana en to tawden ton mistan wiide di do joda halaji di timman aswerende le hejo golleji gubal CNSP
wattu jono ko nayri bangal hono boto wonde wadderno kambe malinkobe gombe jola dum be min noddita diaspora be wobbe kolitiidi beltikile golleji di wobbe do kolitiwi sa ewi arande koydo mudde ngatta kalen fa kebe famtar fande kedde Mamadou Samaseku
bangal fedde hu conseil de malende l'extérieur dum woni fedde darninde bibilil mali gombe tiagal be ko heba golleji di weli yonki mabbe jati ewi kanko horojo fedde de tadale yogaje tawere fuf golleji di pewi nando kanko Abdou Sylla wolti wiide pewal golleji di kay yawtata don tela yogaje waɗe fof kay ɓe mila wiide golleji ɗi jogtoto ni enne ba e cakkita affaire de CSDM kay walla fe hakkille goto ko conseil de malien de l'extérieur kam saabi kamɓe kay politi ɓe beltanaga fe golleji e wi hoorejo o himmeji mabɓe ɗi gartanaga hakkillo ndenno kanko Mamadou Siri Faydar walti wiide ɓe jeeli noon yoɓe totta ministre en jeegom capantatle temedere leydi nouvelle séraji ɗi ka ɗum fof yeɓama e hononi kala ko tonga ko iwri nokku goɗɗo wona fe golleji gaɗa ɗi e ley nokku o wolti wiide ko ɓuuri milliard ji ɗuñere ɓe nandata e leydi ndi hitande fof gaɗa ɓe mbawa fof jaɓanade hannde yo hettine sére banggal nougal séréaji leydi mali ndi fa hannde wi makko soni kananke leydi ndi laati neɗɗo joɗiɗo leydi mali ana hani premier so kay iwa leɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe miccitina wiide wakkat joɗiɗo ɓeɓe leydi mali hewɓe goni caggal leydi ndi
kamɓe yettinoɓe kabaruji woɓɓe ɓe kolliti wiide ɓe paɗɗirama caggal ɗum wonle nokkunodirteɗo CICB noon ɓe kollitiri wiide wattu joni ɓe mbi talki capanɗe joyi tan kañen hokka hono jettinoɓe kabaruji wonɓe ley nokku ɓe mbi yimɓele ɓe gana fe tiɓɓorɓe kañen dokka ɗiɗo kayitaji fa naata leygal ɗo galle wal ɗon e tawede ka fou fedde CNSP nde tawɗake oɗo hakkille ɓe mbi kayitaji capanɗe joyi koɓe jaltini ko ɗo waylata saabu so malikoɓe fo keeɓa kabaruji ñiɓuɗi fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Mamadou Sama Sekou
so bongal huncangol hoore golle jeeɗoɓe kabaruji e ley kawrtal ngal gollirata kewɗe holliti mette mabɓe bangal jogola bonɗo kayitaji tottaɗi ɗi anay ɓeɗo golloɓe ley leydi ndi e caggal leydi ndi hono Reuters Gambi télévision et radio ma dun journal fraternité e ley ko mbi ko goto mo ka holti wiide an golle ko wiyete agence de presse ndenno hikkamɓe ɓe mbowi kala so kawrtene woodi heƴaɓeɓe tato garata harude hen bangal télé photo e kañe bindi ka kamɓe kay kalkuru yamirode wotru tan woni nduɓe totta bangal ngal ɗo kawrtal ndenno ɓe mettama sanne bangal muɗum so kamɓe yimɓe dambeɓe kay wona feewi batte e tewtali talkuru ndu saabi holti wiide ɓe nelli to kadi toon heƴaɓe mabɓe toon kay holtama tan talki capanɗe joyyi ɗi foof tottama fatimi ɓe kolti wiide yilamaɓe wona feewi kurata waɗe sate foof ka noon kala wattu so waɗaka aɗa hani kawar muɗum humpute no fewiri kamɓe landiniɓe kawrtal ngal holti wiide talki ɗiɓe totti ɗi yo banggal yimɓe garɓe tokkati to gollire humaninde kabaruji guɓɓal CNSP holti wiide ɓe cuɓɓaki fay goto dow goɗɗo e wi kanko capitaine Djibrilay Maiga mo CNSP ardiɓe warde to mabɓe to fuu ho totta talkuru ndenno talki capanɗe joyyi ɗi timmi banggal yimɓele capanɗe joyyi ardiɓe yaadi toon ta ɗum ɓuranayi fo goto dow goɗɗo garɓe caggal talki capanɗe joyyi ɗi goni e keɓali ɓe goni mettiɓe ɗum ne wona fewi anniyamaɓe
hollitinde wiide ɗum woni musse ngaɓe cinñiɓe talkuru ndu sappo e joyyi lewru octobre hitande 2016 ɓe mbihi murtere mabɓe nde timmiɓe pamri e fedde CNSP nde wattu joni ɓe mbihi sari yawol ngol ɓe noddirta article 39 ngol ɓe garan tabade ɗum jandedu ɗum fuɗɗi tan altinere waronde sappo e nayyi lewru septembre worondu solanɗo jaaɓi fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirta ɗum Mori Dambale nde ndeɗo fedde murtunoɓe o woni komo sifirdo hen to faccitago Mamadou Sama Sekou
effectivement yeero 11
en gaɗi mane juuɗe e ley talkuru nder e muɗum guɓɓal CNSP ɓami aadi hinnade toɓɓere capantati e jonoɓerɗe ɗum woni fuɗɗude lewru novembre ru joddiji lebbi sappo ele hitande 2021 cilol ɗiɗoɓol fuɗɗan wattu janvier ɗon ɗum wonno joddiji joɓaɗi ɗon ɗum ñamandeji joddiji yowaji ɗi joɓete e hitande 2019
studio tamani humpitidde fa faame haalde fa hawre
aywa sakiraɓe ono pamirɗonno wattu o nangguiri en juutɗo garten haɗude dow kabaruji meɗen ɗi fati jeeye feyi no konnandir ɗonno journal ngal ngal waran wattu joni o francien koore kanko noddirteɗo Assetou Kanté